Dao nyamia se enano pe into so ewo ne bambo woni hwe so pa wona ye mie ne na do ye babo awadwuma die no asungu so awuti yi e de enchira enchefi oduma hemane ne made bremo ene anope se onyame ene me ne omie no edine ye eno nti se ne se ati ase ana ye moja ne ketre made yabodwuma a ne ye asafo urade na dauroma ɛno nti no ma wɔfidie no na ha yi a ɛnɛ yɛsɔfo panyin ɛwɔ dandua mu ha ɛno nti no yɛ tikya yɛsɔfoɔ yɛ reverend ɔwɔ ha ɛno nti no onyame asɛm bɛfiri ne nkyɛn aba wɔ hɔ yɛte ne nka akyɛ yie nhyira nka asafo awurade ɛsɛ watutu nanammɔ ɛde no afiri ɔman Ghana mu ɛde no abɛka yɛn nsa bio ɛno nti ma afidie no na ha yi a ɛnkyɛ ɛbɛba mo hɔ bio na yɛde onyame asɛm abrɛ mu
Yeah.
that may our meditations of our heart be acceptable unto him and not pay. If you say when you're doom, when you're not doom, when you're not doom, you're sure now what you mean. It's no episode to lentimin to not for my to throw to Nana Sanning, any public dream, poor attitude, and my sister will move to OP. Car, I done it, done it. Nayendia, your coba, Naya, when I may not do anything, I'm not paying a year and Sada, a war, you know, and into your enemy, you know, young come for a radi, Nicassia, I'm not paying. Now, your money didn't conquer so. And check, you better move to your Ghana and Yakuti, Oma, Yadi, Sikakoma, Omo, and Yanka, if you know, Omo Pesa, Omadas, last week, you know, Mami Ope, Elfre, Adas, Intiaka, and Kofa, Itatuano, Inti Yanko, Mente, Naya, Nomo, and Yanko. Hello, good morning, dear. Oh, if I talk up
I'm going to be a warden. and I said so for a central destitute infirmary was Antibekwai, Ghana. Yabwa Bwa Mobra for 1 hour ni be and I said be 1 hour did them I assure more binding. Now a woman say I beg you my dear Nemo Yen Kenyamho and I'm suffer for real man for so and the Amsterdam phone you na and more my boy infirmary no the free same infirmary ni sassy your pa won't you hear me na just a young cat but Amsterdam for no more drama war and my yinting or muti as upon a boy a brano brano na enche pi na nyame na moso ni 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 so bi a na cities a nyame adoma mai ahoden a yetumi dia boa inmate no especially oma pomudin ani oma dwia ni diem ti be hia se be frɛ ana se be ya recording ni adamu ase ye nhu de ye nka ye nhu de ye se ba otwedu ampo nyame no an tumi aye ye da mo ase esre nyame nhye tebe even po adwen pane akoma pa munya aye se mo be kai central destitute ane mo brofo e wa hano esombo maye na nyame na nhye mo anem nti ebe koso akai mo mpae bom amen nti de se inmate suso ana se mo brofo mo bom mpae so nyame tie Isan se chone se di o humo bro ni mo bon be femo no asa for rade. En to huwa katuye nyi na adi e wo chedi ampon ho. Ni e jidi se oma na son si e wo hon. Ti se mi me ken e chwa tuye. Ye da mwa se e yase de mwa enti. Ni ama mo nyi na afisha pa. E fa apostol for real man for so. E ni adofo Amsterdam fo nyi na ama poa ye. Ye ni so ane wa e record ni e she se. NJP, the bear appreciation is humble. Na ababe come on, sir. Nyame nshiramu pi, mame.
Amen. Nyame nshiramu soso. Se motimi ya kaya na mode hon asida abba. Nti Amsterdam po nyina soso edamase. Edamase se motimi edise jumadi enesi ho se mobe kaya emobrofo eni emisinya eni enyanka. Onyame nshiramu. Right.
Amen.
Amen. Okay. And then you na Amsterdam, Oma Apostle Edis Kano Koma Omon last 2 weeks ye TFE mame opeho. And na and also so ye TFE the other party for no ho. And then you know when asemo a wa na epese mutie efi oma gana. Enche also forward and do mame kono ho na ni ohono ye de abremo. Babu, I was in my ears. Amsterdam for a few, if you say a couple of months Amsterdam for
you. And you know, near the four, Michia Munina, where Jesus Christ to demo. Yet then, Yamiasi, so am I in Aquania, Amaya Senior Shebium, Aconia Banani, Yedi, you said, yeah, me cry and me call a fika crap. Afei na masan ya bae betua ye jumadie so ye den ya miase wo mpae bo ya mbo detail chi ma e de ko e bae enano pae mechia wo bibia na ye de na asia eni kan bia ma ye nyankopon wo ne bambo ne ne hwe so pa wa hwe yen e free afia chasie abeduru sabri enye ya hoden enenye yetumi enedi ikurae nemu me yonyame moburu hu eye onyame moburu hu onyame bambo ena ode afeye so shepa abidru sabri onya ya wutime ena pay minim so woni ache efisa onyame adom adom yen na wabwa yen ama yetumi abetenase ewa sunjie mu enti aseda eni kabia ene ye debe ma nyankopon ewo mpo eniji a odi ahye yakoma mumma ye mo mpaye ye mpo afoni ye nyankopon ne nando pei ye shirawo kanfu din wa dom a odi adom ye bombo ye so pa wa hye ye abedru sisebre ewo ya brabo Eradi yeni son ni awaye. Yeti asi woni yeti mawo. Eradi yensine wonga efri ati asifuasa asiso. Nenso yedasu ti asi die ni yekase ye wado. Jiwaye ye efri January ebidru December. Ya wama afi ako abiviye yensope. Yedi nasi ya mawo. Ishirao.
Amen.
Uradi yunguni ya yankampo. Adumura. Ode waduma adumye. Jiwa yeye.
Amen.
Yishirawe ni yekosu jaya mwosha wosa. Se empu mra kaya niwe. We uradi ubabo ya mbani na odi yekusha. Na wama yedi yemfie. Amen. Na wasa asiso. Na uradi wama unishira. Eshira yen. Yedi free. Eni yefiebo. Mibo mpaye se mpo yadie ahaw manie patugo ube ye firi wumba iso. Nienya mkwa husani adom e uwenye. Anopee mija umesha usa ebra itie wasam. Mawasam radintana ya kuma mu. Mawasam nye yedodo muda tise uwo. Nietimidi yetu ya na mpa ananti wenim e uwishiram. E u Yesu Kristo dimu na mabo mpaye. Amen. Yo, minu ya nomni ya dofwa enano peyi mochie me. Mekosu shire rade ewo ni mapa ugusu awo ye maye. Sedi ya medi kakaye na nye ni penyi na nanyani sedi ye nyanu. Eno nchire seye ya papa fo chen wonga enka ye hon. Nimu eyo nyami adom ena odi adomu ye. Na yeni so David se na do munti ene yenwie sa na yenwie sa ne da so ti ase a eye ni gie ene onyame e de hye yakomo sabri e wumi emse obi ani age obi ani age emfa ho te bia wo mu woni gie age ni se wo nyankopon bon ho ban afi akọ abeto Yebedi brunya. Brunya yebra enijie eyebre enijie bre. Brunya yebra nipa akuma eto wo yem. and found so will be an hour nibie. Brunya aye bra nipa we call it a joyful season. A joyful season. A bra and nichie ya yes celebrity season no. Nipa be bre to kwan kwa chiri eko sra woma busia wa yon kufo omuti di omutu jong omusa omu ye niema be bre wechre and nichie. Omo eni aje, omo ni aje. Wange enju kwa inya omo betine fie, omo ni je, ewo mfie mu. Ebi suson kania, ebi tuto decorations, decorati, omo fie kama. Ebi sa fi ako abetono. Ya wanye bibia, ni mume yu nyamia dum, ene dena bidruho. Bebre, eko nyamia sorry fie, Eku shire urade, efise neni aje. Ebi yisika, entobwa, ede buwana sorry, efise unyame, abuwano, neni aje. Yidibru nyei, evye nena awochi. 31st night, ubiya piano huku gwea sondemu. Nedura sondemu wa enijie, enijie. Bebri isha white, white. Nomudi akura sorry fie akushire urade ewo bamboa wabowo eye nijie ye niji bibiri ewo brunya bre na enijia ye nya wo brunya bre bisa won se etwa so ewo afilu nyine Christmas joy doesn't last long Brunya mu anigie no entrase afimu ni nyina enche na atiko after 1 week 2 weeks na evaporate eko na na no pay dia me pesa me na wo che eya sama Kristo Yesu e kan ye ya o hwehwe ma ne ma se ne ma ebenya anigie ama na broso Ya sani jie enye brunya enijie. Sani jie enye en adibia yenye huu enijie. Enijie enye maa ya uwa huu enijie. Sani jie ebe tina ye mu ewa ye mkwa nenyine. Enfa huu ohao. Enfa huu amanie. Enfa huu yadie. Enfa huu isum. Sani jie Kristo woma ye Ebetina ya kumumu da ewa ye mkwa na akaye ni. Brunya nijie, eye nijia eba neko. Idru brunya ya, meka brunya nijie hu. Ena meka nipe bibebu nti kurane, enijie mbibikura mana brabo. Enam, niya woni binsu ntino, enijie no, enere wana kumumu. Eye if it's ordinary na akusi baby ne mum die Kristo Yesu kan ye ne anigia Kristo woma ne ma ehon asem ene ne making na sesa anigia no ewa kuma mu a emfa mu se eye bronya ana ede fufuro bia ana eda yade achi ana eda how bi aba Sa enijie beko so atena wabrabo mu debia. Hallelujah.
Amen.
Efi se, unyankopo mu asem akra. Yohane ngoma etidu nu chiche mu eduba. Yesu chile ninsem bibri mu edi chile ni ma. Na uvye enu waka se. Maka wenye na achire mu sebeya monijie Me manage ebe vie pay. Let me read it in English. I'm trying to. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete.
Emma, Johanne, Emma, etre edu no mitiche mo edu ebako. Makanye nu njana machere mo na manage atuna mumu. Na mo enije ewie peye
Yesu asema wokeni ɔse sɛ wotie ne nkyerɛkyerɛ sɛ wotena ne nan ase na wotie n'asɛm mu a ɔno ne nigyeɛ bɛba bɛhyɛ wo mu na wo nso w'anigyeɛ awie pɛyɛ ɛna nnopa yi deɛ meka kyerɛ wɔ ne sɛ ɛnyɛ borɔ nyaa nigyeɛ ho ɛna ɛyɛ sɛ wode tena aseɛ ɛfiri sɛ borɔ nyaa nigyeɛ deɛ ɛba ne kɔ borɔ nyaa nigyeɛ deɛ ɛba ne kɔ ne mpo borɔ nyaa nigyeɛ mu no ebi hyia ɛhaw ebi hyia nkwanhyia ebi hyia amanneɛ saa berɛ yɛ borɔ nyaa nigyeɛ mu yi ɛna ebi kɔ no mu nsa na wɔde akɔ hyia ne nkwanhyia ebi kɔ no mu nsa na wɔde ada abɔntene ama ade akye ebi kɔ no mu nsa na wɔne wɔn yerenom abɛko ntɔkwa ɛne wɔn mma abɛdi asie saa anigyeɛ wei ɛnyɛ anigyeɛ ne mmom sɛ wotia wotena kristo n'ase na sɛ wode wo ho to awurade asɛm so na wonante wɔ onyankopɔn asɛm mu a ɛno na kristo anigyeɛ bɛwura wo mu ɛbɛtena wo mu na w'anigyeɛ awie pɛɛ sɛ kristo anigyeɛ asɛm ɛnni wo mu a anigyeɛ ɛnni wo medɔfo a wotie me n'anɔpɛ mepɛ sɛ wonya anigyeɛ a ɛtoa so a joy that continues unabatedly a joy that lasts forever a joy the joy of the Lord ɛno nnɔpa yi mepɛ sɛ onyankopɔn anigyeɛ ɛna ɛtena wo mu anigyeɛ a ɛtoa so da biara da ɛwɔ yɛabrabɔ mu anigyeɛ a ɛtoa ntwa da na saa anigyeɛ yi wo nsa bɛka a ɛnyɛ borɔ nya ne mmom saa anigyeɛ yi wo nsa bɛka ɛwɔ onyankopɔn mu sɛ wotie onyankopɔn asɛm na wonante wɔ onyankopɔn asɛm mu ɛberɛ a yesu kaa saa asɛm sɛ maka wei nyinaa kyerɛ mo sɛ bɛyɛ a me m'anigyeɛ ɛbɛwura mo mu na mo anigyeɛ awie pɛyɛ no saa berɛ no na ɛnyɛ borɔ nya na ɛnyɛ borɔ nya yɛawo no ama no anyini ama no ka ne nsɛm akyerɛkyerɛ yɛn saa berɛ a mekasa yi na kristo ani kyerɛ Gethsemane na kristo ɛkɔ bia a ɛyɛ atetee mu nanso wɔ se ɔpɛ sɛ ɔde anigyeɛ ɛgya ne mma ɔpɛ sɛ ɔde anigyeɛ ɛhyɛ ne mma akoma mu ɛno nti no sɛ wopɛ anigyeɛ a ɛtoa so a ɛmfa ho ɛhaw mu ɛmfa ho amanneɛ mu ɛmfa ho yadeɛ mu sɛ wotie n'asɛm a na anigyeɛ bɛwura wo mu medɔfoɔ bi a saa bere yɛ wo borɔ nya mu yi wofa yadeɛ bi mu saa bere yɛ wo borɔ nya mu yi wotete saa bere yɛ wo borɔ nya mu yi sikasɛm ɛhaw saa bere yɛ wo borɔ nya mu yi awaresɛm bi tete wɔ wo yere ne wo mma wo kunu ɛnka ama w'anigyeɛ so ate wofa haw mu deɛ nanso kristo asɛm se sɛ wotie n'asɛm wotie neɛ wɔka kyerɛ wo a ɔno ne mu w'anigyeɛ ɛbɛwura wo mu na w'anigyeɛ awie pɛyɛ menim nea wofa mu ɛna no pɛyɛ menim nea wofa mu ɛna no pɛyɛ ba deɛ na kristo ɛfa ho nyinaa baabi a na n'ani kyerɛ nyinaa no ɔkyerɛ yɛn sɛ ɔwɔ anigyeɛ my joy he didn't say my sadness my anguish he said my joy m'anigyeɛ m'anigyeɛ ɛde anigyeɛ ne wɔ mu ɛna anɔpɛe ɛyɛ borɔ nya anigyeɛ ɛna wode nam anaasɛ kristo mu anigyeɛ borɔ nya anigyeɛ ɛba ne twɛm ba kristo mu anigyeɛ ɛtena wo mu da biara halleluya
amen
saa anigyeɛ a meka ho asɛm biribi biara ntimi ɛmfa mmafo saa anigyeɛ a meka ho asɛm biribi biara ntimi ebu wato ewo ho emfa ho se die tebia ne tebia woni gie ebe wie peye ewo Kristo mu wei ene nia Kristo ahyehye ede mane ma ene gie adofu bronyan mu ene gie ya onyankopon afa Kristo so ede mane ma ene se obi tie nasem na se utie nasem a sa ene gie ebe tena wo mu onyankopon ma kwa wei da opese ye fa so ema ye ene gie enya nsa wie adofu enya nsa wie sabre ina example wo shop bia mu wine ahodo champagne ahodo egbu faso na yenam yedika yenam from ye chimba yemfie mu if he say eye nigie bre da bi se wonigie wonsem a enya nigie se wonigie e wonsem a enya nigie sabre se ye ko Brooklyn Brooklyn, you walk, you tread twice. If we a joada, brother, we quiada, coffee liars, somehow, you the cotton and pina. Your cotton, my baby, Sabaya, any bedgy. Adolfo, any jeer any nemo, any jeer in nemo, nemo, and numb no crowd, the how, and a brain. Any jeer, Christo, woman, and ma, I will not sell. O se die ma kanchira mu se mutia me manage be wura wo na mo nigie awie pepae hallelujah
amen
ye ya Christophe I was here nigie enigie mu no afreye Christo amfreye ama awira wo mu Christo amfreye ama atiti mu nemum ofreye ba enigie mu enigie ye ni agidi fu. This joy should be one of our characteristics. So who Christo niya, eh so who anijia. Who obiya wo tiye wo nyanko po mwasa. Na wo ye diye wo nyanko po mwasa mo chila, eh so who anijia. If we say, anijia ewo nasem. David is it, nasem ye ni dodo mu dead, se ewo. And inti no nyamiya sam, Emma David Enigia. Ene yepe Enigia outside the word of God. We want to be happy. We want to be joyful, relying on unnecessary things, things that are not helpful. Enyama emwa yenipebia. Enyama emwa yekra. And your ma em wai ye hon hum a ho and ye refia anigia. Sabri ye anigia pray. Bibri bo mo plants. Baby omu bedda. Baby omu bedda. Emma oni omu bedda no akai. Mema oni omu bedda no akai. Nensu wini ne chino. Se utise. Yadie bia ka nipa amene ne daaye na eye eye mhihie anya anigie ne mum so utie onyankopon asem na unanti onyankopon kwam emfa honia esis woni jie be wie paye ewo Kristo Yesu onyame asem kireye adofu onyame asem kireye sa Yeah, Christo Fui, I was saying it. Philip of Woma 89 Chichemun 9 was say, Momo Manin ye, the beer, me can be you, sir, Momo Manin ye. Oh, dear one, when you beg. And it ye, every Akumamu joy, happiness is from within. Na Kristo anigie na wodi wura wo mu no enu ne be firi wo mu aba anigie firi de wo die mu bibia ye di bia emfa anigie ma se de anigie bebre wa na ye temporal emretia Dia wonum emfa ni jiemre. Nemu ni efri wo mu ba eno na dia ni jie ebebre. Onyame asem atena wo mu. Onyame asem atena wa kuma mu. Onyame asem asifa pem wo abrabu mu. Na wo di twa na mo wo abrabu mu no eno ene di ani jie ebebre wo. Wo sese mu tie mu asem. Mu tie dia me maka akira mu a. Me mani jie ebewura mu. Na mo ni jie ebie pai. Hallelujah.
Amen.
Tesalonika fomu maedika iti ni mchiche mudu nusia. Wase mwuma mwani nye. Abribia. Rejoice always. Sa enijie ena enano pei. Mipesa wa experience wa wabrabo. We should experience this kind of joy in our lives. I'm not talking about Christmas joy. I'm talking about joy that continues unabatedly. Energy etaya kuma muna trustu de biarada ewa ya brabo mu na enyaye. Kwambe ni befaso enya onyankopo mu onijia. Ebra yiti onyame aso. Ye kai onyankopo wasa. You see, Jeremiah can vive. I see Drew Mribiano on Pesse, or Kanya Miasa. I didn't hear if he said, I come up, but I will have one answer. Was one young couple was him as she would know Pemut is on ya. And in Tino, we ye not be free near a channel when she has helped him. Now, come on, young couple was him. A coin bay near Buffalo. Enya anigye. Yebenya anigye awon pai wo. Ebra ye di asembe kwura de ani. Na ya bom pai ye, ye di gidie anam ntio be bom pai ye akire ye nyankopon. Wo di anigye ebi wrai. Efise ye ne ne kasavia, wo di nkran hyesem etnae. Na sam se, frame na meji wo so. Na makamu nisema kesia ahinta wa unye unye. E nintino kwa ya yevra sufre wa nyankupon eye mpaybo. E nintino siye bu mpaye vye niye dinami ya kuu nyankupon wa nimua. Otie ye manoburoso na edye nijie ebreye. Adolfo, upe ya nijie awa wabrabu. E brunye nijie na upe. Anase anijia etuwa mchada. Anijia epetuwa sufri January akusi December. Eyesa anijia ena upe. Nipa bibri drus abri ya. Omanijia omanijia nise. Wangu afinamu. Nansusu wanyangu pwase mti umua. Enye huna wade betanasye. Enye huna wade betanasye. Nemu mudi ya kukuduro ni namye. Eni ya nijia efile uradimu ene benante from January to December. Uche ene meka yasu.
Yeah.
Bebre, edu sabre ya amuta omute onyi nani se. Wengu afinu.
Afinu.
Efisi wuya huo ni eni dafu. Eni tine edu, December, Christmas, etia esa no monteno. By the way, minchira muka kranchira. Ye wa mute any word nijie. Ye wa mute any word nijie. Na bibri ya nijie na ye unu. Enye ya nijie, eya amute. Wa mute won. Amute eba ewo bibia wanya hon. Amute eba ewo bibia wate hon. Na nijie die, efri wumu eneba. Joy comes from within you. Enijie efri wumu eneba. Enijie efri niya wate hon. Enijie efri di wudi hon. Enijie efri bibie hon. Enijie efri wakumu. Na sende Kristo kaya. ɔno ma n'anigyeɛ awura wɔ mu a ɛna w'anigyeɛ bɛtumi awie pae ɔdɔfo saa no afei mu onyame adom yɛn de yɛn abɛduru saa bere na mepɛ sɛ w'anigyeɛ awie pɛyɛ wɔ kristo mu ɛma w'anigyeɛ awie pɛyɛ wɔ buronya mu ɛma w'anigyeɛ awie pɛyɛ wɔ deɛ wobɛnom ho aduane a wohyehyɛ ho ne mu wɔ w'anigyeɛ awie pɛyɛ wɔ kristo mu ɛberɛ a wofa w'onyankopɔn asɛm na wobɛnante w'onyankopɔn akwan so ɛberɛ a wobɔ mpaeɛ mpaebɔ wode wo ho bɛto awurade so wɔ mpaebɔ mu sɛ woyɛ saa nneɛma yi a mpo ɛhaw ne amanneɛ mu no w'ani bɛgye halleluya ɛmfa ho wɔ se moma mane nye mpo sɛ ɛwɔ tae mu ɛno nti ne mpo taeɛ mu no anigyeɛ no ɛbɛkɔ so atena wo mu ɛfiri sɛ ɛyɛ kristo mu anigyeɛ na awura wo halleluya
amen
ɛberɛ a wosom nyankopɔn wode anigyeɛ na bɛsom wɔ nyankopɔn you serve the lord with joy ɛnkɔ wogu so a wosom wo nyame no ɛma kristo mu anigyeɛ di mmɔra bebree kɔ asɔre deɛ ho kɔkyerɛ akɛk bebree kɔ asɔre sɛ bɛyɛ a biribi toɔ yɛne a asafo bɛgyina n'akyi ɛne anigyeɛ ɛne yɛde som nyame mfra koma pa mu ɛne yɛde som nyame yɛmfra koma pa mu na mmom sɛ wofra koma pa mu sɛ wobɛsom awurade a ne mu anigyeɛ ne bɛwura wo halleluya na saa anigyeɛ a meka ho asɛ obi ntumi nnye mfiri ho sɛ ɛbɛtena wo mu wɔ yɛberɛ akɔntu a yɛtu yi ho kɔsi awieɛ ɛyɛ kristofoɔ yi ɛwɔ sɛ yɛne gye da biara ɛwɔ sɛ yɛne gye da biara deɛ mepɛ sɛ tɔ w'adwene mu ne sɛ ɛnyɛ ahotɛ ɛnyɛ ahotɛ ne mmom anigyeɛ anigyeɛ firi kristo mu ɛberɛ a yɛtie wɔ nyankopɔn asɛm ɛberɛ a yɛde yɛ ho to no so ɛberɛ a yɛbɔ mpaeɛ ɛberɛ a yɛsom awurade ɛno na ɛde anigyeɛ ɛpae abrabɔ na saa anigyeɛ no obi ntumi nnye mfiri yɛ nsɛm da na buronya anigyeɛ deɛ ɛba ne twam ɛba ne twam ɛnsɛm mu anigyeɛ ɛba ne twam ɛma pɛ mu anigyeɛ ɛba ne twam ba anigyeɛ a ɛbɛtena wɔ mu yɛa ɛmfa ho tebea bi a wowɔ mu ɛmfa ho ne ɛsi wɔ w'abrabɔ mu no ɛyɛ kristo mu anigyeɛ halleluya
amen
paul ka wɔ filipifoɔ no ɔse moma mo no nyɛ bio mesɛ mo sɛ moma mo no nyɛ anigyeɛ ɛfiri awurade anigyeɛ bɛyɛ na wo a wotie me yi wonam wɔ w'abrabɔ mu anigyeɛ bɛn ɛna ɛba w'akoma mu ɛyɛ berɛ a wonyɛ biribi ɛna w'anigye ɛyɛ berɛ a wote asɛm bi ɛna w'anigye ɛyɛ berɛ a buronya bɛ yi yɛ a afe akɔ bɛto yi a woamu yi ɛna w'anigye ɛyɛ nsa a wakɔto abɛgu dan mu no ɛno na ɛma w'anigye anaa ɔbaa bi a wode no ahyehyɛ buronya yi ɛna ɛma w'anigye ɛneɛ na nyɛ anigyeɛ ɛyɛ ahotɛ anigyeɛ firi kristo mu na anigyeɛ firi yɛnkoma mu ɛfiri sɛ kristo ɛna ɛde wura yɛakoma mu na ama yɛ anigyeɛ awie pɛyɛ ɔdɔfo ɛna anɔpɛyɛ asɛm a mede gya wo ni yesu sɛ sɛ motie m'asɛm memɛnu anigyeɛ no ɛbɛwura wo mu na m'anigyeɛ awie pɛyɛ sɛ wopɛ sɛ w'anigyeɛ awie pɛyɛ sabre wonu fa mu true radiso fifia wonyan kupon wasa mana manasem eni humude mawasem nasem ewura wonu na nanijie etimi abetena wonu ne basa wonijie bewie paye abo abrapo we are seeing Nigeria as a temporal. It comes and go. Nigeria will Christ multi horda. And found in Sia Eto. And found from our Efa. And found a via Evo. And found a word the woman. At all cost, you will be happy. When you're in Shrow, and I'm very well, sorry, I check, and you tell me, show me, cry, say, and there, Obenantia, who you fear, now, what cost some a radi. Glad I did so for me to miss a friend in our mumbra, ma, yen sum a radi moon, and there, Rock Chapel, Tuna, Neco, sorry, Cosuma radi, now, when you're coupon, any jeer in room, a fee, and ma, a hotel, any when you name him, and any jeer free radi moon, any when you. And I won't wonder a cow in the moon. When you mean shall we not pay? A summer market is help us over some once more. My telephone number is 06-221-69-562. We'll be me a frame na yakasa. My to me suffer over glad tidings assemblies of God. Our AJ and Strat, number 302. For my dear brother, na yen meson every day. Postcode near 1082 LT, a war WTC. Mumra, you were Sunday, because here it was very warm winter time. Mumra, Naya, Sumura day. OBT as a Musa Soa, a classroom, a Jojo Bo, a someone, Unyamiesi, and a VA, Medibi, Ebema, and a 40 bra. Nebetie na onyamishira oyeshe sorry I say 130 winter ni ntini yesha asie ntam na yokofie ntam ha ntino 130 1 o'clock exactly aye Sunday and ntio mumra na yemra mesum ewrade bom onyamishira mo ena no pay na o come ho ontide ni munchira mo omo ye nyina ye mo ban afiye wie ye na ye ho asem Onyamia dum eno ye nyina awoye nkwan na akaye ni mu ewo Yesu Kristo de mu amen
amen asofo onyame enhyira obebre se maka we akyerɛ mu na me manage ewie peye na admi se nye yenye nigye no ewo limit ya na onyame onyame na nigye ebe wura mo se na me manage ewie peye ewo mumu onyame enhyira mu eno ntino ye kusu se bro nyai ye siesie ye hon en siesie wo ho mansa en siesie wo ho mama en siesie wo ho mapa ti sa ho do na bom nu ma kristo ani die na waka ho asem no enwura wo mu wo christmas ye mu na sa ni die na abaye da ani die etimi e dia tena wo pastor nyami
amen
shira nyami shira wo bebre eno ti atie fo se nea ye papa no efre efri Ghana Na order Amsterdam for na aseno. Emre no eda woho, emre ni nyansai. Enunti aka just 1 week na yewura Christmas enum. Enunti me the apostle number no A2W. Kakrebiara ubinya. Na wode be send the apostle no obeko no de akwako. Pi wo muso. Tene be ya womuso eni die ebe chimi ewie peye. Enti apostle number ni ye 05-58-07-2418 05-58-07-2418 O send the Sento so sa oba unity anase hoga hwa obetimi afre me number ne kakra bia de beja ho bia no me call na makwa akoje na ye de asende apostle account timi number ne 0 states 1472 8170 0614728170. And aha, and ne ye di jume AC, and free ha entem drum maybe ya sa ena as I say econo nti ye come for ma e free ne eko kan next week ni nyina akopim the end of the year no e ye any dear nanso so no e come for ma se ma Christo any dear entina wo mu se wo tena wa ankasa wo ni dear so wan hwa wo be ye override wo be override na Edward Kudich wan hwe ye a ensa e ma ene ma aduane die bi kura timi didi ano ayale nti ye mboye ho modene te ye be ma Kristo ene die no atena ye mu na eno ena ebeti na da ene die onyame shiramo te ne fudu ofidie no eto ha npp forward en die mu nti ye fidie ni mfi ha usumane na ha omo se be fede ma onyame shiramo.
You can do me like this.